This is an MUT Radio podcast.
Today we have an interview with Udays Aham. So we have him on the line. As I told you, with Melangi Patel Obumandi Upela. On today we have an interview with Ucebo Lenkosi Mkhunu, who also known as Udays Aham. He's a singer, rapper, songwriter, and an actor. Hello, sekwamukelwe MUT Top 30. How are you doing?
I'm doing great, Ninjani.
Siyaphila, sishapho, singezwa kuwena.
Nami ngiyaphila.
Okay. Please tell us, who is Ucebo Lethu Mkhunu?
Okay. Ngine into yami engiyishaya ngithi nje, I go by the name of Udays Aham, aka Black Jesus, into the name of Kulunga Zulu, futhi ngiyaxolisa. Abanye bathi lutheni kwalo girl baba. Chocolate wenziswa. Ucebo Lenkosi umfana umncanyane nje osuka eDurban owenza umusic weAfropop. So yeah, that's me.
Okay, nice one. Lalela le intro yakho, it deserve lokho.
Oh yes.
All right. How did you come out with the name Udays Aham?
Oh. So Udays Aham, igama from uDesmond. Elinye igama lam lesingisi.
Yeah.
So lithi Desmond. So angilithandanga leli lithi Desmond. Ngavele ngalikhaza ngathi Udays, and then uAham is for ukufuna iattention. So ma uyi-artist na kanjani i-attention isukuyifuna kubantu. So u-Aham ukuthi so laqhamuka kanjalo igama lam.
Oh, okay. This one.
Oh yes.
Okay, how the love of music started?
Uthando lam for music laqala ngezikhathi ngasasesikoleni. Ngilalela bo-KO, ngilalela bo-Casper Vest. Ngayithanda lento. So ngesinye isikhathi sithole ukuthi ngicula ingoma zabo. Kwafika isikhathi sokuthi ngizwe ukuthi no, how about mhlampe nami ngizame ukwenza ngibhale into ekuyeyami. Eyi, ngaleso sikhathi-ke into eyangiyibhala ingahlangani, but ngangine-vision yokuthi no, one day izozihlangana kube yilento le engifisa ngathi ngingaba yiyona.
Okay. Imake uma uthi engahlangani kwakwenzakalani, ithini into noma wena ongakwazi ukuhlanganisa iculo?
Ayi, iculo lalihlangana lona. Eyi, kodwa amagama uma ngichathanisa manje ngaleso sikhathi, ayi, ngisho ukuthi umuntu wayenzani
lapho. Okay, tell us, how was your family when you started doing music?
So umndeni wami-ke ngasho ukuthi abantu abakholelwa kwimfundo kakhulu labo. So ekhaya njengoba abantu abakholelwa kwisikole kakhulu, into eyayenzeka babecanga ukuthi ukwenza umusic kuzongiphazamisa ekufundeni kwami, kuzongifeyilisa nani. So babengayithandisisi kahle, but ke kwangokuhamba kwesikhathi babona ukuthi iyona into engiyithandayo, so bangangingekisa naye.
Okay,
bagcina sebangisapotha kuyona.
Alright. Tell us more about your previous EP titled New Season and who you featured kuleyo EP.
It's la EP esondele kakhulu enhlizweni yami. Engingasho nje ukuthi iwona msebenzi engisawukhiphile engiproud ngawo kakhulu kudlula wonke bengisawukhiphile before. So abantu engisebenze nabo lapha engingasho ukuthi ngibasijarile, khona abosezi, khona abothimale, but umuntu okuyena enwaziwa kakhulu engisebenzi naye u-Anzo. U-Anzo nesho abantu abaningi bayamazi. So yeah, and then nago producer ke ngasebenza no Kingly Beats no Troy Mosey. Yeah.
Okay. If like kuyona le EP le kuye kwenzeka wayiperforma yezinye zey'ngoma on big stations kuma-TV, lokho kukushintshe kanjani, or lokho kukwenze wazizwa kanjani as an upcoming artist?
Cha, ngingasho nje ukuthi ukuperforma lapha ku-SABC kwaba into engijabulisa kakhulu, and kwaba into futhi engiyibonayo ukuthi kune-step engisithathayo siya phambili kwi-career yami. So because like ukufika lapha akuyona into elula, akuyona into ekufika noma uba kuyona.
Yeah.
So ukuba lapha kwangikhombisa ukuthi now I'm doing something right.
Okay.
So cool.
Nice one. You have an upcoming single titled Mama. Tell us more about it and who you featured.
Cha, ngingisho nje ukuthi kule single le ezophuma ethi Mama. Hey, kuzoba ingoma enkulu kakhulu eSouth Africa. I'm sorry ukukusho lokho kusayo manje. But hayi, kuzoba ingoma enkulu kakhulu eSouth Africa.
Kuzoba yona. Kuzoba yona.
Kuzoba ekucula yona. National anthem.
Exactly.
So umuntu engimfeaturile lapha uve no time.
Yeah.
So yeah, umunye nje usiso talented kakhulu ingasezwini. So
yeah.
Kuhlangene inkunzi malanga, inkunzikazi nenkunzi malanga.
I am looking forward kuleyo ngoma leyo.
Ah, izophuma nje soon. Ngokufisa kwami bengifisa ngathi ingaphuma makuphela uJune.
Yeah. Okay. Who you want to collaborate with in the music industry?
Ngingasho nje umuntu engifisa ukusebenza naye. Engingazi ukuthi kuyokwenzeka kanjani, kodwa ngiyakholelwa ukuthi uJesu uzoyenza iplan.
Uzoyenza.
KO no Casper Newvest. Ekuyibona abantu engabukela kubona kusuka kudala kuze kube manje. So ngisana sisifiso sokusebenza nabo till today.
Okay, from your mouth to God ears, kuzokwenzeka.
Ah, sibonge na kanjani kuzokwenzeka.
Okay. Where do you see yourself in 5 years to come? Maybe it could be in 2 days, 3 weeks, 4 months, 3 years. Yabo, kungenzeka noma yini. So, uzibona ukuphi?
Ngokwami ukufisa in 5 years, ngifisa ukuzibona ngumuntu omkhulu kakhulu. Already ngumuntu omkhulu enhlizweni yami,
ngiyazi.
Cha, sengumuntu omkhulu, but then like sengifisa nabantu ukuthi bazi ukuthi mina hlahle nguba. So nginokuzibona mhlambe one thing owner i label yami and ngi superstar, not just to tell owaziwa abantu bamaziyo, but owaziwa umhlaba wonke. Because like his sound ngiyenza ngiyafeel ukuthi ya deserve ukuthi ngaziwe eSouth Africa kuphela kodwa yaziwe nangaphandle.
Yeah.
Right.
Okay. Who inspire you?
Oh, umuntu o inspire umusic kwami kwaba uCasper Nyovest. Njengoba ngichazile ekuqaleni ukuthi ibona abantu engangibukela kubona kusuka kudala.
Yeah.
So ibona kuyabantu engingasho ukuthi bayenza ukuthi kuze kube khona umuntu ekuthiwa uDeze Hem oculayo namhlanje. Impela.
Okay. Tell us, since ikhona iphile owayikhipha, and still we are still focusing we single le osazoyikhipha with uVenotile. So tell us, how can we find your music?
Okay, so music kwami ngingasho ukuthi nje utholakala kuwona wonke ama digital platforms like Spotify, YouTube nazo zonke indawo. So bengingathanda ukuthi nje abantu baphume ngobuningi bawo bawo-checka ku YouTube nazo zonke lezi ndawo zokustreama music, kuyatholakala.
Okay. Tell us, if someone wants to get in touch with you, how can they find you?
Okay, so ngiyatholakala ku Instagram. Ku Instagram ngudezaham. Udezaham speleka so it's DAZZ space underscore and then it's AHEM. Ungangithola ku Instagram, ungaphinde ungithole na ku email ethi cebodez@gmail.com. Bengaphinde bakwazi ukuthi bangithole ku WhatsApp ku number ethi 078-732-3049. Ngiphinde futhi.
Yeah.
078-732-3049.
All right. All right. As we are wrapping up our interview, lalelake angeke ngikushiye ulenga nje kanjalo. So I have a famous question. So
engifuna
ukubuza yona. So ngiyakuthatha ngikubeka ku spotlight. So tell us, Udays Aham, is he is in a relationship or not? Kwenzakalani emjulweni wakhe.
Hey, madoda. Ah, ku pandemic. Ay, ngingazibala njengomuntu okwi relationship.
Yeah.
Kodwa ke if khona ozimisela ngo Desert Ham nofisa ukumphatha kahle.
Yeah.
Wamkelekile kakhulu.
Shuthi ngamanye amazwi ogeli bengeza on kuma DMs.
Abasondela phela. Kodwa ugeli ofuna ukuzimixa no Desert Ham akwazi ukuthi mekhiphile kuzomela aposting ngoma zakhe njalo every day.
Thank you so much for your time. We are still talking about ingoma zakhe nathi ingoma yakhe Days Ahem featuring Anzo at new season. Thank you.
This is an MUT Radio podcast.